eyam de joyi witterake mintaji sappo e joyi kibaruji kettiniɗo do dande studio kalangu ko Omar Hamad janganta o. Hande hoore kibaruji meɗen ni fuɗɗatana ɗoenda gollal keyɗintinole wakkati ɗum woni soggeji minisima nanni hawrinde sigilaki gollal kokkol ɗereji talku ko ɓingu leydaki waɗama hande subana o. Yewtere men pindinan hande haltanana dow battu ñalande ittanande leyɗe duniyaro gam feroyɓe ko waɗa kengan nogayi lewru juin 2018 kañƴunde woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde. Kore jam hirtemon yerno kaliranomi o e nder koye kibaruji meɗen nder malini ɗum woni fedde oni ƴewtinake ɗoenda ɗum woni ano gollel soggeji ko biteɗe toenda kaske bule ɗum du hana ɗum woni gollal mabɓe heƴƴintinama ko watta tawe ɗum woni ɓe gaɗa hitande muɓɓere toenda heɓa ɓe gaɗira golleji mabɓe no woɗiri ɗum do mbiyen ɗereji noon ko leydi France windi neldi ɗoenda nimɓe hawjiɓe fedde sawara ɗum woni ndenago leyɗe duniyaru yeru no fedde hawjide ɗum woni filla habaru leydi France to endan wirtini kengam raylatu sumana faminimi sumana abadi firtiɗo e fulfulde.
Golɗo lawol ngol oni hooƴi wonana e dow filla ɓeydande minisma fedde mum joni nde malinde endan wakkati gam batte wadde golle muɗum leyɗe sappo e joyyi kawjiɗo filla ndenago duniyaru kañen woni ko haalido majjum yaade watugol lewruɗuɓe tabintinan ɗum. Lawol ngol ɗo ni no daarado fa warta joni minisma o endan ko watta ko tawi ɓeydinama bawɗe ley golle muɗum filla hono wattande ɗo sogeji goɗɗi e walludeɗo hal filla ko darto lanaji piroji e hedde dabareji kesi mbawɗe waɗede gam batte hon leydi heɓa wurto e ley saɗorama o endan yaare to oni toon. Neɗɗo goɗɗo kalɗo mo hokkay inde muɗum o wi senini horaku leydi ko tefete mali ɗum waɗama gasi minisma o endan ɓeydunoyte himɓe ɓeydunoyde konan bawɗe gam batte heɓa hono caka leydi mali ndi endan reno fa woɗa. Minisma o ni ele micintingol joƴƴinama to endan mali illum lewru janvier 2013 ɗum du konan France woni ko ƴamitawi ɗum waɗama ko wattu himɓe 1,010 kayen gonno golla e dow inde majjum waɗi du konna ni e nder mabɓe mayɓe ko watto hemre e nayon e nder hikka o endan jeenayon woni ko may.
Nani bureau leyɗe duniyaru dow ballagaji ɗum woni witende o ni e faware joni ɗum woni ko mbiten fedde OCHA kam ɗo waɗi dimmaji mum ko wattaniɓe 16 ɗum woni ko heɓa doggoyɓe illu lewru janvier wittindu ɗu gam heɓa reno to enda ɗum woni yannange leydi Niger. Ɗum ɗo yerno fedde hawjinde habaruji leydi France wiri ɗum o ni waɗi ɗo enda hano ko watta tawe ɗum woni aɗo ɓe nimɓe doggudu mabɓe fu lata kinana gam ɓiɗɗa bonɗa ko latingu no torriɓe e haɓo caka leñi e leñi. Ɗum ɗo ni ɓe ƴwana ɗo dow kero leydi Mali illu leyru avril 2018 amma laabi koƴama gam heɓande ndenagu e warwaru o. Ɗum ɗo ni no hani ɓe nimɓe tawe ɓe ndenama farfilla ɗum woni jonde mabɓe ko mbite ndiyam ko yarte yaate wattede jande e cellal mabɓe. Ɗum du mawde wittinde nde woni ko fedde hawjinde filla habaru leydi France wurtin ko enda ko biteɗo Mamman Sambo Siddiku secrétaire kawjiɗo filla mouraduji ɗi woni sogeji G5 Sahel haali e jahangal mum ko wanno to endan nde lewru mai wittindu dow filla ɗum woni keri leyɗe tati Mali Burkina e leydi Niger. Mbiya hande subaka oni woni ko ley ñamayi hawrinde jeegaɓere ko minisriɓe hawjiɓe filla ɗum woni ñibdiji e yaano warta nimɓe waɗa to enda ɗum dow kawtaɗe leyɗe kawtuɗe beccaji goti noonni dow Ghana e leydi Guine. Hoore haala kalaka kankan woni ano heɗande saɗormaji dow ko watta tawi ɗum woni laabi ɗi nawtorama ley koytinano nimɓe ƴewtinaki ɗum woni yaa warta loreji ɗi gonduɗi guineji ɗi leyɗe to enda imo wanoni e dow lawol goto ngol ni ɗum woni biyeteɗo kaadi Abdoulaye Ƴami leyɗe imowaɗe gaɗa ko ɓuri ɗum o woni ministre kawjiɗo filla golleji ternan Fouday Ahmed yewtidi e makko.
Bani ko yaadu yesso heɓaka sanne saɗormaji ko watta ɗum nawtorake laabi ɗi no keddi gam hana ko winda nder dewtere hawjine golle ɗe fuu gona no golliri amma ñande fuu laabi dewtere hawjine golle ɗen fuu nawtorama to laabi yaha warta nder leydi meɗen kisa kulle gonɗe no bonnaɗi. Bonnol laabi ɗiɗu no ɓuutira sembe lumaku leydi meɗen. Igol hela sembe ɓuutude talkaku himɓe leydi. Walliroɓe leydi meɗen du dow gaɗol laabi rafi hawjade majji no woɗiri no hulƴiniɓe sanne. Amma nde ni sigila moƴƴinol e hawju majji no woɗiri tabbintinama dow laabi leyɗe meɗen kisan.
Seni suudu hojinde filla cuɓaki leydi hande subaka o le ñamey yiidi e hooreɓe sarusiji kawjiɗe filla talki ndimeki ɗo enda ɗi arrondissement ji gallure ɗe mana hawrinde nde de woni ɓe keɓe ɓe cigilo do gollal ɗum woni ɗereji kokketeɗi do filla ɓingu leydaki ɗum. Ɗum ɗo kam woni ɗo enda ko mbiyen ko waɗoyta ɗo yahande yeeso jeɗɗire nonni. Bandi min Habibu Garba yewtiti e nantinomo suudu seni biyeteɗo Katambe Mariama nani ko wi.
L'objectif de cette rencontre c'est
koro kawrol amin gol wannana e do tindinde himbe wadobe talki din endan heba be paama hono darja majjum e teddene majjum be kebbe jogodo no wodiri ko waddi gadol hono talki cubaaki ni nata himbe tawa do mudum wannana kandu heba cubaaki labuki jardiki hebe ndu konda wonno ko fa hannen tuuga dum ko watto himbe chapande jeddo do hembre bibbe leydi Niger fu ngala talki nena dun do waji beke be du konda filne talki di endan keba jogito dum fa wodam himbe ngonno bi'a seni on wala lawol wadde gollangal do majjum min kan wa wiide hunde fu.
Moi, par rapport à ça, je n'ai pas grand-chose à dire.
Ya de yeso ni dum wada an kwata do enda lebbi jeetati ni ko dum woni pelle jinganobe bibbe leydi no don non durwide e wiide jamray ko laabi goddi tawrade le lawol laamu kawjingol kawrol arzuku ko dubujinaaji didi e jeetati din ngo durwa du to horebe ardibe pelle jinganobe bibbe leydi be bi hunde non ko be bawa accude sai to be kebana mosala yeruno kaka tuda goto tawado der de fedde haliri kenga wakati ono duno hokkobe habar do enda le linyame ni ko wi Adama Dawaki do majjo.
Outre son refus obstiné de dialogue avec les organisations de la société.
Gomnati Mohamed Issoufou o wala no wada joddal hakkune mun e amin min jingonobe bibbe leydi ben endam. Gomnati o endam no yeddidu konnan kerul satarmaaji ko min bin tawa e lawol laamu ndarol jawdi goltirde 2017 o enda ko laddu gon non wada gacce sanne yaade bibbe leydi be gala bawde sanne ben. Kan wonno beydugol ceede ndiyam, ceede courant, ceede nyamduuji ndal luube e beydugol ceede jahaali himbe kanyi kojol ana mudun em do dum wadi ko minen be wombe der pelle laato jingono bibbe leydi minen gadi no dagal yaade kel bibbe leydi fu debbo e gorko wurto nyande alangal endan noga ene lewru du endan illum yande jeddi subaka gam batte dur duggol e kulle de ngala e lawo gonno wada der leydi ndi
et l'instauration d'une pensée unique dans notre pays.
Nani batte jimi puɗɗaɗo nogayi e goho lewru juin to enda ɗum woni jimi ceene noni no waɗoyta nangude ñalande hande nde yaade balɗe ɗiɗi to enda aga des ngo fijo du sigiliɓe ɗum woni sukaɓe ummatore laatiɓe gam yaadu yeeso fina tawa e aadaji jaa yeeso laawol ngol du no tawa e sembinɗinde fina tawa e aadaji Moli Dayaka cigiliɗo jimi e fijo ngo nani ko wi Anise Karima dow majjo.
Fijo go ni waɗama gam wattude endan e sembinɗinde ɗam caka himɓe leydi. Min giɗi no ummotoɓe leyɗe mum'en no fa'a leyɗe tubakoɓe tawaɓe ɗo agares garto makko ɗum du gam ɓe andudira himɓe leydi gam to so ɗarnam fuɗɗi nder nokkure werɓe nder nokkure nden fuɗɗete tumede. Miɗen andi ko illa fil ajal ɗo agares nokkure non to werɓe jaɓɓete no woɗiri ɗum du min giɗi sembinɗinde ɗo nder leydi agares wala iri leñ gol heɓattake nder mayri hawsanke pullo tubu germajo laaro buujo leñi ɗi fuu no tawe ɗum illa ko ɓooyi du leñi ɗi gondi nder leydi agades. Agades e Tombouctou nokkuje no andaɗe sanne nokkuje no cifeteɗe sanne dow jaɓɓaki himɓe. Min cuɓake waɗude fijo goɗu ɗo agades gam wurtinde inde leydi Niger e gam sembinɗinde finatawaji
mbiyani agades no tawra e hawrinde illu kengan to enda maɓɓitande batu hawrinde nde dow maɓɓitake nana dow filla yiralu nin ɓe adunaru ɓe leyɗe hirnange ɓe afrika ɗum duno fedde no hawjinde filla yaadu yeeso e kullentereje ɗum woni fina tawa aadaji kam waɗi sigiliɗum mana majjum ɗum woni yiralu leydi Niger hokke sembe fuu du yaade to enda région mo agades ɗum woni nin ɓe heɓe ɓe leyɗe afrique e leyɗe france e amérique gari potti e nde hawrinde. Moli Dayako goto fayinda kawjiɗo ɗum woni ano fedde hawjinde fille ya warta ko wi Moussa Mamman.
On est parti d'un constat qu'il y a très peu de pays en Afrique.
Mingi ana kudo der hirnange Afrique le de setta de kukki yilade no kuje tariki sambe tawidu no kuje tariki de no kewi der majje mingi idu ko idun hani hukkude yilade no kuje de sambe gam misali do Niger mingi iko yilaki no kuje de firtani leydi din e himbe tawabe der golle de lawol jawdi sanne himbe no nana beldum warobe no jilo no kuje de du undu wadi komin bii no wodi kulle kewde nafoje himbe bawde wadede du fille yilade yewo no kuje tariki de kaden sun yama neddo janga ko nata sigila yilade dar no kuje dan denne kulle de biumu de fu gadi komin bii no hani dum hokka yilaki ki sembe.
C'est vraiment dans ce sens là qu'on veut développer cette initiative.
E fahande ni e do lawol gotol gol to enda Agadez dum woni ko hawrinde fuddama hawrinde arawnde do batu filla yilaru do enda leede hirnange da Afrika mana majjundu tawa kena dum woni ekintino ana golloobe e do filla dum woni sarusiji kawjidi filla yilaru adnar tawe kebi andi der golle modum kettine lawon kader Mahamadu goto tawado der fedde hawjinde filla yilaru e jipporde nimbe ko wi der maccu.
Le Niger va organiser.
Leydi Niger no wodi anniya wadude hawrini ardibe leede Afrique onyam. Hawrini mauni to ko watta ardibe leede Afrique woygu e jeddo garta. Dum du wadi ko mojjinol e nyibdiji lobbi gonano gade dal huber leydi meden maunede. Misali beddaji e hoteliji gonadi no gade. Denne golle yilade nokkuje tariki do der leydi Niger gadan sembe. Tawabe der hawju to himbe beera e tawabe der golle yilade nokkuje tariki beedu no kani tittinkinu. Yade yeso hawrine meden de gaduden do agresside iri mayre wadote maradi e zendere dundu gan sembin dinde golle yilade no kuje de
pour le développement du tourisme mondial
dum do o wani biyetede Olivier Asobasi kam woni ko yewtide e makko
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomade
lambaji hembere go'o e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go'o fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
doso
do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge
do radio muria talka
lambaji chapande jenay e joy tobere go'o fm
tilaberi
do radio tebonse
lambaji chapande jenay e jeddi tobere joy fm
maradi
do radio garkua
lambaji hemre jeddi fm
tawa
do radio tambara
lambaji hemre jeddi fm
zender
do radio shukura
lambaji hemre joy fm
studio kalangu
yewtere meden pindino hande ni haltana kengam batu dum wani no gay lewru je wadago gam nyalande ittanande leede duniyaro gam feroybe le leedi Niger ko watta don da nimbe ujunaji keme tato wani ko feroyjoyde ledde fereje gam tefude portal dum duno habarno mo fedde leede duniyaro hawjinde gam feroybe halim dum du e do lawal goto gol no da ko watta nimbe ujunaji hemre ujunaji je tato ko feroyto enda dum wani hedde le regioji difa e tilaberi alla e rafi ndenago en nyalade majuni dum woni fedde mawdo hawjinde filla dilambe leede o woni biyetedo Filippo Grandi noddi hokkobe habaru batte famina nimbe do majul lenyame jallo Mariama kende yewtide makko.
Pour retourner à la journée mondiale des réfugiés, nous avons
sen warti e do nyalande de feroybe nokkuje mudden gam batte konuji men burtine ko hitande hikka dum endan kan woni hitande fu himbe be gonno beedo non en sab alle e konuji gonno beedo le duniyaru be gona ande mum e million chapande jago e jago e feccere hande be jottake milioji chapande jago e jerde e feccere ko wadi dun ni woni hono beedegol konudi konuji no beedo laabi mosala ko gaynto ko ndu konna hebaaka ndu sen koji wana do duminande sappo e jeddi konu ngotu heba mosala wad do mun kan woni gambi ndu konna hawrin leede jadiyan koje ngon e bangi hirnange Afrique cediawo kanyum woni ko waddi ballaga mun ko dum hebi dum wadi himbe gambi ko non ujuna chapane jeon diluno leedi alle torraji di e fujjombe kebbe koti wuro nenne seni laabi ko nyifoto konuji din endan kebaaka konuji no beedo hitande fu nenno himbe dillo wambe doggambe konuji beedo kondan be tonno e der duniyaru hitande fu janka sey nana himbe no boya fitinaaji e torraji leede goddu kondan be ka endo omban keri mudun en ombugol keri endan wana dabar lobbo wana lawol lobbol sen koji leedi Niger leedi no latindi no joggi moƴƴere majju sanne leydi no to himɓe gonno ƴuwa no doggano gara naata nder muɗum leydi no laati no jaɓɓito hoɓɓe no gaɗa no coɗa enɗo no woodi yurmede sanne leydi ndi ndu konɗan leydi talkandi wala sembe to leyɗe goɗɗen ɗon goɗɗo jawdi sanne ngala no gaɗa hono ko Niger ɗum enɗan ɗum saabi hono ñalande enɗa seni waɗama ɗo Niger huno en ko moddi sanne sam dum no holla wiide ke leydi Niger yettaama sanne de le golde enda fa hande ko na yettorno ya e horje leydi din e gomnati en bibbe leydi latibe kay ndu konda ngaddi balaga mon do filla yurmaade himbe be endan e hokkude be to be jotto jodde ke mabbe du fa wodi leede godde no wodde min kaldi ya do majju ka woni rumani kanyen slovaki ko enda ndu no jabbito hobbe sanne sabbi du konda ni hala rumani to min jaari hono himbe yoweebe libi to en italie ko na min jaari wobbe dum du waldi min
dawanta kibaruji meede fulfulde tili kirta to janyirde.